Too much money.
Please,
don't please.
Baby boss, me a game show. I wanna book up. See now. VP boss, me a game show. I wanna book up.
Oh nah.
See now. Yero yeah.
Oh nah.
See now. Me mini game.
Oh nah. Yamani dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
ukunalo nasi kupi ubatatamia dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
yero nalo nasi kupi ukitaka welia I am tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
I am tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
tutu yo tutu yo
kwa jinsi
kabadera shika kwanza shika kwanza nasemaje kanzu mpya ustadhi yule yule fungasha virago tuondoke.
Aya tunaondoka, aya tuwe tunaondoka,
aya
tuwe tunaondoka,
aya tuwe
tunaondoka, aya tunaondoka,
aya tuwe
tunaondoka,
aya
tuwe tunaondoka,
aya tuwe
tunaondoka.
Kumbweko mbweko, aya kwen kwen kwere, kumbweko mbweko, aya kwen kwen kwere, kumbweko mbweko, aya kwen kwen kwere, kumbweko mbweko, aya kwen kwen kwere.
VP boss, ni aje mshua. Auna bukwa Sina VP boss ni aje mshua. Auna bukwa Sina Jero je
Sina
Memini je
Sina
Pere pere Oho Ka Kaloti Ti Tikiti Oh Ogo
Matango 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 linyanya
linyanya
matango 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 linyanya
linyanya VP boss ni aje mshua auna bukwa sina VP boss ni aje mshua auna bukwa
come on up beep 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 beep
biga biga
come on up beep 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 beep
kizinga
come on up beep beep beep
Pika,
come on up, beep, 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 beep.
Kizinga,
come on up, beep,
Pika,
come on up, beep,
Pika,
Pika, come on up, beep,
Pika,
come on up, beep,
Pika,
come on up, beep,
Pika,
come on up, beep,
Pika,
come on up, beep, Pika, come on up, beep, Pika,
Pika,
come on up, beep,
Pika.
Aya tunaondoka,
aya tuwe
tunaondoka,
aya
tuwe tunaondoka,
aya
tuwe tunaondoka.
Aya tunaondoka,
aya tuwe
tunaondoka,
aya tuwe
tunaondoka,
aya tuwe tunaondoka.
VP boss, ni aje mshua, auna bukwa. Sina, VP boss, ni aje mshua, auna bukwa. Sina, jero je.
Sina,
memini je.
Sina.